Radio Pulpit, 657 AM.
Silla asindawo bazalwane sihlezi singomngani sihlezi singomsizi 24 hours a day. So manje uzizwa ungekho right kakhulukazi emphefumulweni ngoba singabantu sikhona nje izinto esihlangabezana nazo. Yazi ukuthi sila ngazo zonke ikhathi khuluma nathi siyathanda ukuthi si mhlambe silulekane. Sinikana ama advice, sinikana ama tips, siphinde futhi sikhulekelane. Iyona indlela ke esupportana ngayo. Ingakho namanje ngikuthulela la uMamzodwa Masango ukuze ke azosimotivate. Sawubona ma.
Sawubona bathe.
Unjani?
Ngiyaphila unjani?
Ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukuthi sibe nawe la kulolu hlelo sijula ezwini and ngokuqala nqa ngizokhuluma nawe emoyeni nabalaleli lapha ekhaya ngokuqala nqa bezozwa ke ivoice yakho. So ngaphambi kokuthi sikhulume okuningi ngicela ukuthi usibekele nje isithombe sika Mamzodwa Masango.
Sawubona futhi bashe, ngiyabingelela kubalaleli futhi ngiyabonga kakhulu lethuba onginikeza lona lokuthi ngizokhuluma nawe kokuqala nqa emoyeni.
Yebo.
Uzodwa Masango ngokuzalwa ngiphuma eMpumalanga kodwa sengisale eProvince yeNorth West for 22 years.
Wow.
Yes.
Aw oh, but mawuruta Setswana. Kuri yanong wa bua yanong.
Ya bua yanong ba.
Yeah.
Kuzofanele ngizibeke nakahle kuzokhuluma isiZulu namhlanje.
Yebo.
Yebo, kodwa ke ngizalwa ubaba uMpedi uMkwena, umama wami uMhlanga. And then esikoleni sasifunda isiZulu, yingakho nje ngizosizeka namhlanje.
Yeah.
Ngishade noFanny Masango bahle sibuziswe ngabantwana bayi-4, i-first born intombazana and then abafana bawu-3. Ngihlangane nje nomusa ngaba ne-encounter with the compassion of God 2015 and I stand ngimele i-compassion. I-compassion ngiyacabanga uzwelo ngesiZulu.
Yeah.
So that yinto nje engime ngayo nangihlangana nawe ngifuna ukwazi right abantwana ba right emsebenzini ku right yonke into right mina empilweni yakho.
Wow. So ngamafuphi nje singasho sithi umama wesizwe uMamzodwa Masango. Umama nje ukuthi mabona ingane ingekho right uzokwenza sure ukuthi ekugcineni nanoma kuncane okwenzayo kodwa kube khona nje umehluko owenzayo.
Umama
Masango. Ah, yo. Siyabadinga ngempela bomama abafana nawe. Ngiyabonga ukuthi usinikeze isikhathi sakho nanokuthi uzohlala nathi kule nyanga yonke kaMarch. Uzosimotivate, usibusisa. So kulolu suku ikuphi uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho ukuthi uzosimotivate ngakho?
Bashe nabalaleli. Kuye kuthiwe uma uzokwazi ukuphumelela ukhona ukufika ngokuphumelelo la uya khona kuyobane kubalekile ukuthi wazi la usuka khona. So njengoba ngizoba nabalaleli kanye nawe sisibahle for inyanga kaMarch ngicabanga ukuthi ngizokwakha i-case ezozwakala kahle ekugcineni. So namhlanje ngithi masibuyele soqala la vele kuqalwa khona. Siqale sibuyele la esivela khona thina. EkuGenesis uma siya ngezwi likaNkulunkulu kuGenesis chapter 1 uverse 31. Ngiyazi ukuthi kaningi siyesibheka ukuthi uNkulunkulu wathi asenze umuntu and all of that senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nako konke lokho kunye kuhle. Ngiyabonga. Namhlanje ngifuna uqala le ngale verse lokugcina lapha ku chapter 1 ku Genesis ku verse 31. Kuthe ngokuthi uNkulunkulu amenzile umuntu, into engithanda kakhulu ngokuthi uma adala izilwane uvele wakhuluma ukuthi mazizalane. Uma adala umhlaba uvele wakhuluma kwayenzeka, uma adala ilight uvele wakhuluma kwayenzeka. Kodwa uthi bena sele athatha azodala umuntu bahle nabalaleli, uNkulunkulu took a pause. Ngathatha i-pause and called a meeting ngoba lo abesela zomdala manje ubeke umuntu obalulekile which was me and you nabalaleli nezithanda zethu and our families. Okokuqala okubalulekile ukuthi uNkulunkulu took a pause to create you. He took a pause to create me. He took a pause to create wonke abalaleli abazwayo iphimbo namhlanje. Akazange wasidala nje wa continue with creation as if lokho abaselazokudala manje akukakabaluleki. So i point yami yokuqala namhlanje ukuthi uma sibuyele emuva la kuqalwe khona, la siphuma khona, sibalulekile. Sibalulekile emehlweni kaMdali wethu. He took his time, he took pause before asidala thina. And then ku verse 31 kunamagama amathathu abalulekile engifuna ukukhipha lapho. Ukuthi uNkulunkulu nakaqedile ukwenza asidalile wasibusisa ukuthi sithathe dominion sibe fruitful zonke lezi thina esizithandayo. UNkulunkulu wabona konke kukuhle. He saw everything. Lo ukuthi wabona konke, ukonke lobahle ufaka mina, ukonke ufaka ubahle, ukonke ufaka abalalele emakhaya, ubonke ufaka baku prison manje, ubonke ufaka basezitradini manje, ubonke ufaka obaba abangathekeli abangana income, ubonke ufaka umama ongabona abantwana, ubonke ufaka umntwana ostrugglishayo esikoleni ongakaqedi ngesikhathi sakhe sokuqeda. Ubonke ufaka umntwana ongekho fluent in English. Ubonke ubona umntwana struggling with math and science. Ubonke ubona umntwana ophuma ekhaya la kungekho mnandi khona, maybe emshadweni wabazali bakhe noma obabengekho, mhlampe umama engekho. So he saw everything ayenzile, and behold, eyami ithi it was very good. Lokhu uNkulunkulu akwenza ma edala mina, edala abalalele emakhaya noma ubani ozwa iphimbo lami lanamhlanje, uNkulunkulu wabona lokho akwenzile kukuhle. Ungokuhle kukaNkulunkulu la ukhona kule simo lesi wena okiso manje, and lana yila ekwaqalwa khona. Uma sibheka kule simo esikiso, into ezosenza sikwazi ukuthi sichubekele phambili, ake sibheke kancane ukuthi sibuya kuphi. La esibuya khona uNkulunkulu uthena kaqeda ukusidala, wabona lokhu akwenzile kukuhle, and it yami very good, suitable and pleasant. We are suitable emehlweni kaNkulunkulu sonke with our statuses. Abanye bashadile, abanye abakashadi, abanye bafundile abakafundi, abanye banamabhizinisi abanye abanawo, abanye bane-income abanayo, kodwa uNkulunkulu uthena kaqeda ukusidala thina sonke wasibona si-suitable and pleasant kuye. So sonke kuNkulunkulu, we are something that is beautiful, ayena. We are something that is pleasant to him and is suitable to live. Nilwisa umoya wokuzibulala bahle nabalaleli emakhaya. Why kill something good? Why kill something uNkulunkulu ayibona iyinhle? Why kill something uNkulunkulu ayibona ipleasant? Why kill something uNkulunkulu ayibona isuitable? Wena uma ubheka the articulate zomhlaba, izinto ongakazi achieve emhlabeni, you say this is bad, but la ubuya khona kwathiwa is good already. La uvela khona wena kwathiwa this is suitable. You are suitable to flourish. Usuitable ukuthi ungaphila nawe kulo mhlaba. There's a portion for nawe kulo mhlaba. Who approved you? God approved you. Amagama wesithathu yiwo lawo athi, and he approved it completely. We are approved, bahle. We are approved, balaleli emakhaya. Ngalesikhathi uNkulunkulu asi approve thina, bese sengakazi ukuthi sozalwa kumuphi umndeni, bese sengakazi ukuthi sohlala kuliphi idolobha, bese sengakazi ukuthi sizofunda sifike empilweni, bese sengakazi ukuthi sizokwazi ukuba namabhizinisi noma ngeke sibe nawo, bese sengakazi ukuthi abazali bayosishiya sibancane noma kosishiya sesikhulile, bese sengakazi ukuthi sizoshadiwa sidivorsiwe, bese sengakazi ukuthi mhlawumbe abantwana bethu abazosilalela bakhethe eyabo indlela, bese sengakazi ukuthi yes, asizuba accepted emsebenzini, yabona bahle. God, we were approved by God completely. We are approved.
Sure. We are approved. We are suitable kuNkulunkulu. We are beautiful. Ngoba uthathe esakhe isikhathi ekutheni asidale. Wasidala ngomfanekiso wakhe. Uyazi ngikuzwa kahle Mam Zodwa Masango. ngikuzwa kahle impela ukuthi akekho umuntu okumele mhlawumbe uma eyibuka ku mirror ethi ayi ngimubi. So uma uthi umubi kusho ukuthi uthi uNkulunkulu mubi ngoba uyena okudalile and then wakudala ngendlela ongakona. And then uma uzoyishintsha ngendlela kuwukuthi uNkulunkulu ukwenze ngayo ufuna ukuthi mhlawumbe ushintshe lendlebe ushintshe lempumulo kusho ukuthi awumethembi ngendlela akudale ngayo. So today ngiyacabanga ukuthi lapho simotivator khona uthi asizamukele ngendlela uNkulunkulu asidale ngayo and then sithande ngoba he took his time when he created us.
Amen.
Wow.
Amen.
Wow. Mama Masango, yazi nami ngokwami ungimotivatele kulolu suku. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Umama Masango tholakala kuphi mhlambe uma kukhona umuntu othi hayi mina ngisathanda ukuthi ngixoxe naye eceleni engekho emoyeni ngoba nginenkinga yento ethizeni. Uyatholakala ku mhlambe ku WhatsApp?
Ngiyatholakala ku WhatsApp bahle kwi number 078
yeah
566 8613.
Ngicela uyiphinde
078 566 8613. Mhm. Ku
social media
ukhona? Ku social media ku Facebook
uzodwa Masango. Okay, Zodwa Masango kuphela.
Yebo.
Okay. Siyabonga kakhulu Mam Zodwa. Sizohlangana futhi next week ngaso lesi sikhathi angathi.
Ngiyabonga kakhulu bahle, ngiyabonga nakubalaleli.
Bless you. Angikuphelezele ngokholeka ethim, ndiyakholwa.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za. Or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.